yande joy no wittodi emin tagi sappo e joy nani habaruji men ni e fulfulde di min Oumou Oumar Dianganta on dere ko e kibaruji men ni gandruwi diggo e nyaaw COVID-19 wadi prefet mo belle yara jurake nokkuje kewde der departement on dungu gum fuddi der leydi gaya der wuroji herme e chapande joy no chapande nay e go'o fu awi yewtere men pindidol hande yeccata kona dow kebol andal nonni dow laabi seri a polisi be nonni dun do hano gacce de be jukkirte deni be gadi gacce na be gadi golle hirnyede tokko min on nam pittol halaaji der kibaruuji men kengani ano keptol burtina ngol nonni himbe jeddo kanke bida e nyaw COVID-19 de leydi men Niger di nonni himbe hebe nonni ko beedi e hano kibbe andabe nonni der chapande joy e go'o e waabe dun doni dido gallu nyemey jo zender der andi norde minister hawjini e cellal bibbe leydi wadi andini hano arande andini warande kengani der himbe ujinaji tati e herme e chapande jena e jego o e wabe himbe keme jeddo e chapande jeddi kan tawra e nyaw COVID-19 de leydi Niger di nonni der mabbe herme e chapande jeedidi e go'o no woni no sawre der mabbe hano keme jo e chapande jego o e go'o kambe janditi be koti wuroji mabbe non non do der mabbe chapande tati e jeetati kammayi jeddira wittine prefet mo departement belle yar region Tillaberi nonni jura ke lokotoroje sappo e go'o di département on ko sabi dum do woni o yaha o deka gite dow gollal gal loktorobe gonno gada gada mum do fa hankasen podol hakkilo yaade e jowurobe nonni dum do har ko ciewata ko hisinta himbe nyaaw COVID-19 nonni deni hano himbe duube jahale nonni nane jabe hurmire de garti nonni hakika Moussa Saidu Agali secrétaire général mo préfecture on holli wi deni hakika no handini jomu duwe jahangal wada jeddi jeddi no jodi regga wuro ta yawra bo wobbe non do wadi wakati on donni o fantini jadimi Saidu Abdou windita
tabarakallah eli gonde di izende
alla yettama miden godi bibbe minnyiraabe mawnirabe ko heewi tawabe der leede yasin duuda leede den do fu nyangum wangi leymum dum hadaydu fi leede balebe kay mabbata ko gallaabi tokkirte di no keewi de fadom min puddi tindi e halande nimbe kambe jowrube wuroji ben fu ko ndeni alla wadi jomun hebi wartude wuro mum lesato yale jamaare ga anda ka sakono wondi e nyanguna wanda faawada jeddije didi min biidu wi obe mani juyi leydi janandi mi barki toto dun dum do dun hani hade cagal majun seni to be gartiri ben no wodi to cellal balli mabbe etete jewe be ngada dum ko be garti wurodu hunde fu ko jomu ma toyi andina seni balle sappo enayi de hokkade hanti no wawi yade wada muraduji mudu
tobo kebado warande kengan der departement mo gaya region doso der wuroji herme e chapande joyi hano tawade der departement gaya nonni chapande nay e go o kan awi no horejo kawjido e fi limol mo sarusi hawjini e filla demal departement on nonni o wi hano dungu gum fuddi dey hano wi attaque ni jodi ki wodi nonni nani hano famaka o hokki jadimi nonni fadel alu
suite aux précipitations de la semaine
toba ndi am wango jeddire wittine de wadi wuroji awdi do gure hamre e chapande joy e jeetati wuroji la soji didi e go woni ko misali wuroji Tunuga e Bengu denne han ko ndarta communeuji di to nokkuje nokkuje awi amma seni wuroji la soji didi e go hebi awde mide mbayi wiide ko ndungu ngum fuddi de wana nokkuje den fu wodi jome ande no andi hunde fu ko woni na wada alla e wonji tagol bakaji tawango gol min bawta domde ilundi an tobi nimbe filla cubaki awdiri lobiri na njawdi dindo hunde nom ko wodi sanem gammo wala awdiri lobiri hettata ko wodi se gonga du awdiri njawdi din tefe awe gamde ni awa ma hakkunde balde chapande jeddi nimbe ne pudda hebde ko nyami itande ikande ndian tobi lawi gam rawanin le wakati goto o min awai
passé on avait pas la pluie
famaka Adamu Danda koy hokki hitande fu fuddorde dunguni lamido leydi Gaya region doso no wada podol hakkilo do kulle kewde kisnoje fitinaaji natoji chaka durobe heremobe nonni ide kura kawjido e filla demal e durngol leydi Gaya nonni o fantini laabi ko jaadi hitane hikkade Fadal Aliou waddinimi
kediya sola fayke gocci
kono konata ciglaaki dungu gum gese gattatede der wuroji aawede min kadi dum gam min pammini nimbe wiide ko chadale tati dum wodi arande fu gujjo no riwe wara nata der majje dida bengele gujjo no waawi nadde don torata waabe badangal don be tata bengele dabba fu koldirdo don natu der mu duro ande to darto demodu ande to hatta mo henno mabbe fu to natu der nokku oya kono wodi gurti joji do beeli remobe ben no aawa do majji dum don du min kadi dum gam hakke durobe no hakke demodu woni an duro tayo fu dabbaaji maada nato der ngesa makko anako nata fila kite gese e gese du nimbe dido ben fu min nodata famminde be e wiide an dem noda ngesa kan rawani ndema ka hikka no wodi dereji di min gatta hokkude be fu acca fa kelton dungu ko kite an wade
tare fatte on ma kitodi
min jotto region goto mo dosoni dungu gum fuddi der departement mo felmay region doso no secrétaire général préfecture felmay haliri hano far hore hudo nonni ngo fuddi no wodiri day awatirdi non ko gollidita baylol bakaji nonni sumana amadou o fantini jadim nafisa adamu sirfo
ça fait près de semaine maintenant on a
wadi jeddi jeddi ni endan ko min kebi ndiyam fara hore hudo département on endan wobbe hebi awi ender majjum atalata jabbi do ko ndan min kebi ndiyam duddan sanne yude hara falme warde belan en do endan don du ko ndan fu nyimbe mudum no kenna awa fa warde hande de awrde woni hore mudum ko min boowi du abada ndungu do endan alle to min tawa do leydi hor dore le lewru avril ni won ko ndungu ngu jippoto abada ne min mbawi den dungu jippake fa wodi gomnati e hore mundu neldi on autorisiji yaade remobe famin peccanibe autorisiji di gauri nyebbe kany e bayir woni hen autorisiji di kondan di chubaadi non lati di no njaada e wonji tagol mbakaaji min milatu kondan ni dum watta fu basi
on espère bien que vraiment le ramonde difficile
jonka min duwan doso min jurnoto ano region motawa arande fun himbe be no kuje hannane bi ento no kuje demal mabbe hano jaba non ni no woni no hokke hakkeji mabbe amma ko sakiti be gala ibe pama no fi o wontiri gan no layre wonno watte der kokkol hakkeji mabbe der departement mo birnin konni region tawa horejo kawjido e fi demal hano geseje maro non ni mo birnin konni Adamu Abdou non ni o fantini jadimin Ousmane Moussa Arzika no fi on wontiri amma o wi be ko jamu nyal
an hora ba mutane kuddi nanadi yadda
on fuddi hokkutude himbe ciede hono ko hanno hokke be no kujimu en jababe enda o yi min domi dum hunde du sende wakati mudum wadi ko war hande dum wari dum fuddi dum hokka himbe ga Allah e tokkude laabi leydi Amerika di duddu non fa demon timmude ko be fuddi be kokka himbe do enda himbe hewbe mi jino hokkata ken jaat dum fewre non enda dum wana gonga tawidi ko ndan fa hande no wodi wobbe latibe kan kai yarda ki sabu dun yotta ki dun hettini fa hande to joni o ko dun fudde dun hokka dun du dun hebi jokka hakkilo himbe balta ke do majjun sanne woddu ko han himbe famani woni hunde fu duniyaru munyal kam buri den non himbe munyani neddo fu ko mudun yotta jungo mudun ni sai Allah jani
Allah su da sannu kowa na samun kudin nan su kai gare shi
Ledi difa gambe kokka sembe dow laabi durwi doji e getti Boko Haram ko fudda illa hitane dubidi e sappo e joyi wadi horebe departement mo jinjimi be koddi niya mabbugo lumo bla brimnoni e hadugo himbe yaade beeli lakchad nonni secrétaire général mo préfecture jinjimi nonni Jibril Abdou o yewtidi e jadimi Lawam Bukar
Chutundi du wat ichadi ima gouverneur e ministre deno mo Niger ima mo Chad. Chutundi ni wati du njotini labi gingimi ima kubusu. Laolo arano lgolni woni kwa ude lumu. Kena ili hano dehane no handi du mapa lumu bulabirin o. Nyanki lumu wala himpe munya jodo pale mupe. Himpe jahope delak Chad nangwa liki ima gata demal derchedu ni befupe darnani. Kuma himpe mede mpe goni ton en Chad gompe no gata gole. Kampe mape munya pe garta pale mape. E jodo fodum on talabi din labi dini illi aran di jojinama amma jon ciutun didi be gade kambe di wattude semme e majji joni ba derol imma sakur yiduma ya fayna tudude ton en sojeji no nangum
der andi nore de fête de ceni hawjini e filla han cuubaki leedi men Niger di wadi noni horejo mu maître Isaka Sunna wadi nay e lewru me holli ko bindol inde himbe jottibe wote noni no fudde titte jeego lewru me etane dum idi e no gay noni der communeji gononni di région motawa e fa hankase région motila biri noni don ciewatana makolondi toro di inates noni jaguru tondiki windi bani bangum e goruwal noni e abala dun do der région motila biri non der commune motilia kando région motawa dun do tokkana gada rafi dena ko gonder ciakantarade dun wadi dun darna dun wadi ni hano fedde seni holli wide dun ummintinte bindol gol
banniraw ikko he umami ya don tamilo
ananal habar onato dun no
iri habaru oyeno
nyogungu woni wore himbe delle yasifu gu yottoke dagarime
ha ya don hal do coronavirus no
e mana
men magu yottike do to ame amman no wodi ne on watta hise imagu
aha hokam e dar do majum
lokotorobe jombe annal kokki shawara do magu ne do lota juude mudun e makatar fade laba ne o deno irla nano odja wada dun der sobudum do ma lota juude mada fade laba de agolli tekker non kibinaane der buuri lota juude maada kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte meter goto hakkune modum inekko ale memude bisaji de do wartike dole memum bisaji de loto juude modum bojine nyandu modum fako nyaamo lote yere modum to joddoto dum ale natugo der jamaare ustire dille dille
aa to na o anta ko galbi yankena
bannirao mila itellal bannu maada imma tellal balli lenyol maada
igonga ma jam onna am uri komai mi yetti be daade ga kudaa mi han batana bannira e amma
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kaljji do cellal bibbe leydi Niger
non lamdo renu men dun do mi garan de yewtere men pindinol ni hande yeccata ko nan do labi seri anoni di kappini be leydi men Niger di nonni der mabbe ni police be kambe goni arambe nonni kollaabe no labi seri a wontiri illato be jangata be burto nonni ko sembintinta golleji mabbe dun do wadi ga himbe keba faama ha no gaddo gacce sawru duye haani fiire nonni dum woni ko be jukkirte wadi jaadimi non Nafisa Adamu yewtidi e commissaire mawdo Adamu Rufai Ado nani ko o fantini
la police nationale exerce
police be leydi gollantana ni leydi fu ngardo to amin fu min jabbita to dum min ganda dum gollal mudum police be wala lawol hedande ona hedande o police be no tirsi tawe wakkati fu no sigili se muradum wadama police be hana du konda ni ono subade ele halaji di police be wala lawol wadde gollal politiki non du police be wala lawol ele golle mum wada tewtewr jawdi
il est aussi interdit d'exercer les activités lucratives
dume wonni no wode gamfa police be toka di labi
ka le policier est af
deni police tawama edo boful kan won tokay labi di tokay talki ko winda dum to no wodi ko wadate jukungoji sabu sey jewe ndare yalla bofi o waddi eno do filla needi nonna sentama jaccare woni ko wadi far needi don to lawol jewete hakkun makko mawbe endan o wadde jukungo mudum sentama ko waddun du gacce o satti mawni sanne labi tati wodi go o didi tati illun dow sappenede fa yotto wata to ittite golle lermu no tawadu buitenede boggi kany e faddede golle ko burta lebbi jeegon setama gacce mo wadi odu kondam no ndara filla sariya wajibi min acca ciudi sariya wada gollal mudum tonno won so yofwama o warta do du on darene labi hono needi din dindu kondam min gada jukungo mudum
purger sa peine elle revient pour la procédure disciplinaire qui est la procédure administrative
do tektegal ko wada daruro bibbe wuro hebe no boya to radje ko police e goni e gada far halaji bondi na figol himbe e horam
en fait il faut savoir que
ko han himbe famani woni wakati gonno don to himbe anda dum won golla police ngal e horam to dun jiboto dun yottina dun torraji di ko joni e horam dum minen dari minen gada jande gon illudubnaade sappo e nay fi police be hakkude mudum e himbe wuro gam batte dum fam dirra fa woda bibbe wuro fama dum woni gollal police be endam dum woni ko be kani wadde hakkude mabbe police be du konna minen jidi min andina dum fama golle mudum dem warde joni wadi ko buri police ujunaji taton ko min jangini min gaddi dun tindi police ben endan gollal mu en wana huldinugol himbe non wana torrugol himbe non hokkugol himbe jaati holare ko watta ko tawe be gollido faa woda
c'est de le rassurer notre mission c'est de rassurer les populations
do min darnata habaruji men e fulfulde sayde lamdo holli min jango min gaddan habaruji gom min jottoto mo am amma bi en ni neddo fu giddo heba hano fama do sigilaagi di studio kalango watta jomun de nino wodi hano cilal non ni ko jungo ko etti RTL non ni jomu wadatana tati didi joy polun kan jomun yobata non ni hettino sigilaagi di studio kalango kirten to jam hirti
kettine sigilaagi studio kalango kadi to tawat under duniyaar do Facebook studio kalango
Facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum